Probably get a French game.
Exclusive from QueenJams.com.
Just follow the beat. You know it's all this.
One hour later, we call a bumper on Funa Kuze. One hour go here. Bafana bonse pari wa bana kwa jerewa. Amuna vibanga kusunge iwe umakana. Ati uye mbekeza Mr. Righty wako. Mr. Righty wako. Ni wapula kiolo kapena ni muzungu. Mr. Righty wako. Ni wapasu kiolo kapena wa mikanjo. Mr. Righty wako. Ni wapula kiolo kapena ni muzungu.
Exclusive from QueenJams.com.